hatimaye leo wamefunga ndoa, hatimaye leo wamefunga pingu za maisha.
Tulia sana kumchagua mke mwema.